we are simply so grateful.
Kokulula nje siyavuya ukuba uThixo uthe wasimisela kwinkululeko nobuqaqawule yabantwana bakaThixo. Bekumele ngicenge ngakho oku xa ndithe ndayothatha umzana uGraf kwisithili senqwelomoya sasedisendorf izolo, yabona amajoni amabini omkhosi bobabini benxibe kakuhle njengoWilliam Booth xa wakubonayo oko apho xa kukhona iindawo zokuhlala abantu bomkhosi, umkhosi wokusindisa, kwaye kwabhalwa kakuhle kakhulu ngabo. Ndacinga kumba bamiselwe umsebenzi wokuba bathwale ihlabathi, kwaye noba yinto luThixo ayenzayo na emhlabeni, bashiyeka benyanisekile kwisifungo sabo. Kwaye xa ndijonga kwihlabathi lenkolo kulo lonke nje, amaKatolika ashiyeke enyanisekile kwinkqubo yobuKatolika, amaLuthera ashiyeke enyanisekile kwinkqubo yobuLuthera, amaAnglikani ashiyeke enyanisekile kwinkqubo yamaAnglikani. Yonke inkqubo ishiyeke inyanisekile kwaye baziva benyanzelekile. Kwaye kumele siqaphele ngokulula nje ukunyaniseka ayikokwamahlelo odwa kodwa kokwenkosi yena onyanisekileyo. Kwaye into ekumele thina sibe yiyo nje ukuba singayenzi into ibe sisithethe, kodwa ngenyaniso sinyaniseke enkosini kuphela. Kwaye ngoko ke ngalubabalo sikubangela kuthi ukuba sikhokhelwe elwazini kuya elwazini, sikhokhelwe ecacelweni kuya ecacelweni. Ngalubabalo ngawumoya kaThixo ngoku ngokuqinisekileyo asiye kukusebenza ngokuchasene noko siqhubeka sicacelwa ngakumbi njengoba kubhaliwe kwimizekeliso ukuba ukhanya okupheleleyo nekhwezi lokusa lungadubula entliziyweni zethu sithi siphelo sifane isiphelo sifane nesiqalo kwakhona. Ngoko ke sive kuninzi elizwini likaThixo, ndiyakholwa ukuba akukho kusilela kulo. YanguThixo angasinika inceba uba sibe namava ngalo sonke. Sibe ngabenzi belizwi, soloko kukhona izinto ezimbini, isibhalo sonke esipheleleyo, kwaye thina ke sifuna uThixo uba abe nendlela yakhe enze kuthi ngendlela anqona ngayo. Apha umdla wethu uluvakaliso lwalonke icebo likaThixo, hayi ingcaciso okanye imizekeliso, kodwa isithilelo sento etyhiliweyo efihliweyo kuyo. Ndifuna uya nje ngokufutshane kwindumiso isahluko samashumi asibhozo anethoba akoko sawuqhubeka siye kwilizwi lesiprofetho ngokunjalo kumnqophiso omtsha. Indumiso sawuhluko samashumi asibhozo anethoba umqolo weshumi elinesine, yakho umqolo weshumi elinesithathu, yakho ingalo enobugorha sithenqe isandla sakho siphakamile esokunene sakho. Umiso wetrone yakho bubulungisa nokusesikweni, inceba nenyaniso ilungisela phambi kwakho. Ayiyo lolu abantu abakwaziyo ukuduma baya kuhamba ekukhanyeni kobuso bakho Yehova, baya kugcoba egameni lakho imini yonke, baphakame ngobulungisa bakho, ngokuba isihombo samandla abo nguwe. Ekuthandeni kwakho uphondo lwethu luphakamile ngokuba ikuYehova igwele tshetshe yethu ukoyingcwele kaSirayeli kumkani wethu. Ndingaqhubeka ndifunde kodwa sayigcina imfutshane emva kwemini nje, khona nje iindawo ezilula ezimangokucacileyo ezibonakalisa into ekhethekileyo, kwaye abo bafunda beqhubeka apha kuthethiwa apha ngoKristu nje ngowamazibulo oqala ubide kwitrone kaDavide, mva kokwakhona inkosi yethu umqolo amashumi amabini nesithandathu ithi yena ukundibiza wothi ungubawo unguThixo wam neliwa lokusindisa, kananjalo ndiya kumenza owamazibulo kokumkani behlabathi. Umqolo amashumi amathathu kuthi umqolo wamashumi amabini alithoba, ndiyimise ngona phakathi imbewu yakhe netrone yakhe ibe njengemihla. Emva kokumqolo wamashumi amathathu anesihlanu ukuya umqolo wamashumi amathathu anesibhozo, kumqolo wamashumi amathathu anesine, andiyikuwuhlambela umnqophiso wam ndiyijike into ephume emlonyeni wam. UThixo akalitshintshi ilizwi lakhe. UThixo ayisazi kwasekuqalekeni into ayaziyo ekupheleni. Akanakwandisa ulwazi, akanakuzilungisa into ayithethileyo iyasebenza usuka ephakadini uye ephakadini. Yiloo nto kubhaliwe apha njengoba sifundile, akakujikela amazwi omlomo wakhe. Uthi ndibufungile kwakanye ubungcwele bam ndathi inene andiyikumxokisa uDavide. Kubhaliwe kwabaseroma isahluko sesithathu uba wonke umntu lixoki kodwa uThixo uyinyaniso izithembiso azikhuphileyo zingu ewe zingu amen, kwaye kubukholo lwethu lubambelele kuThixo njengeankile naselizwini lakhe. Nathi siya kusibona isandla senkosi sokunene. Qolo amashumi amathathu anesithandathu ufundeka kanje, imbewu yakhe iya kubakho ngonaphakade netrone yakhe njengelambi kwam iya kuqiniseka njengenyanga ngonaphakade, ingcina lasesibhakabhakeni lithembekile. Ngiyamangalisa ukwazi ukuba uThixo uzifungile ngokwakhe wazibeka phantsi kwesifungo sokuba azalisekise oko akuthembisileyo. Sele sizifundile izibhalo ezininzi kwezi nkonzo zimbini siyaqaphela ukuba uThixo unalo ibandla
just as Jesus did in Luke chapter 4 when he read the scripture.
Ibandla elingumtshakazi abanyuliweyo abavela ezinhlangeni, kwaye ukuba khona abanyuliweyo phakathi kwabantu bakwaSirayeli, kwaye kukhona uvuko olwahlukileyo. Kwaye ndithanda ukuchukumisa nje koku ngokufutshane, ndiqale ngokutsala nje umfanekiso nendawo epha kuyo weli isahluko sesithathu esithi sicatshulwe eso sibhalo nguPetros kwintshumayelo yakhe yokuqala, esicatshulwa nguPetrosi kwintshumayelo yakhe yokuqala eso sibhalo. Sekunjalo ke uPetros uma kanye phakathi naphakathi komqolo.
Take note of the first part of verse.
Njengoko uThixo wenzayo kuluka isahluko sesine.
Shall call on the name of the Lord shall be saved. Peter did not read on.
Abafundi sibhalo uIsaya isahluko samashumi mathandathu nanye. Wama phakathi naphakathi komqolo. Afunda nje landawo ebhekisele kwela xesha. Akayifunda aqhubeke. Ngokulula nje kubalulekile ba funde kuphela into enyanzelekileyo okanye onenjongo ayo kumxholo othile. Ndifunde uYoweli isahluko sesithathu umxholo wesihlanu.
Then we would all have set out on a pilgrimage to see.
Uyoweli isahluko sesibini umqolo wamashumi amathathu anesibini. Kothi ke bonke abasuka benqula igama likaYehova basinde. Xa iqhubeka ithi kuba entabeni yaseZiyoni naseYerusalem kuya kubakho abasindileyo. Njengoko watsho uYehova, naphakathi kwabaseleyo kubekho awubabiza uYehova. Qaphela ke kwindima yokuqala yomqolo wamashumi amathathu anesibini. Bothi bonke abasukuba belinqula igama likaYehova basinde. Petros zange aqhubeka afunde entaba iZiyoni neYerusalem. Izenzo isahluko sesibini umqolo wamashumi amabini ananye. Baya kuthi bonke abasukuba belinqula igama lenkosi basindiswe. Cinga ke ukuba uPetros wayeqhubekile wafunda wasixela sonke kwiintlanga zonke ba usindiso lalikwintaba yeZiyoni naseYerusalem. Ngoku sonke sasiza uqalisa uhambo siyofuna uba namava nosindiso phayana. Uyabona ubulumko bukaThixo, uyabona na ukukhokhelwa ngumoya oyingcwele. Lana ngamadoda kwaThixo anode ame phakathi naphakathi komqolo uba ohlule kakuhle ilizwi lenyaniso. Jonga xa inkosi yethu yanika umyalelo kuMathewu isahluko seshumi yathi kubafundi bayo, yani kuphela kwizimvu ezilahlekileyo zendlu yakwaSirayeli. Ningahambi ngendlela yeentlanga, kodwa emva kokuvuka kwakhe kwafika umyalelo oba kuyiwe kulo lonke ihlabathi. Ngoko ke yani kulo lonke ihlabathi nizenze abafundi zonke iintlanga. Mathewu sahlo samashumi amabini anesibhozo umqolo weshumi elinethoba. Yonke into ngexesha elililo endaweni yayo. Kwisithuba esithile okanye kwixesha apho ilizwi laphuma khona emlonyeni wenkosi. Uba sijonga uvakaliso sinoSirayeli engqondweni, ngoko ke kuzoba seYerusalem kwakhona intaba iZiyoni. Ukuba sinentlanga engqondweni, ngoko ke ingaba seMelika, eChina, eEurope, ingakho naphi na apho abantu baluvayo uvakaliso bazokukholwa kuYesu Kristu inkosi yabo. Ndifunda kuYoweli isahluko sesine umqolo weshumi elinesithandathu. Sizawubona uba oku kumalunga noSirayeli ngokukhethekileyo kwintaba iZiyoni. Sekunjalo ke njengoba etshilo umzana uRusi sakhe saya phayana amatyeli amanintsi. Uyamangalisa nje xa umntu esazi, nditsho nangokwemfundo yelizwe ba iphi intaba iziyoni intaba ema etempile kuhle nje xa umuntu engazufunda ngayo nje iBhayibheli kodwa azikakuhle ba ziphi na izinto apha kuyo weli sahluko sesine qoleshumene standardu ithi inkosi okunjalo iyakubhavuma eziyoni eYerusalemu ivakalise xangoko sifunda isityhilelo esahluko seshumene sine pha inkosi iboniswa njengemvana ene-144,000 kwintaba iziyoni kwaye intaba iziyoni ayikho sezulwini intaba iziyoni iseyerusalem isekupheleni kwintaba imoriya kulapho isiphelo setafile siphela khona apho usathane wayefuna utshovela phantsi khona inkosi yethu akhona amaqela afundisa ukuba umtshakazi ukho kuphela nje kwikhulu enamashumi amane anesine ewaka ngoko nge bazawuxulela phezulu entaba eziyoni ezulwini ayikho into enjalo bathi igqebe ikhulu enamashumi amane anesine ewaka alizuxwilwa ayikho indawo etshoyo esibhalweni kuphela ngumtshakazi ozo xwilwa aye kwisidlo senkosi somtshato ikhulu namashumi amane anesine waka lipha kwizizwe ezilishumi nesibini zakwaserayeli zona ziye ziba ngamakholwa nje zityinwe emva koxhwilo bangaxula kanjani ngoko ke ngenyaniso izibhalo zicacile bakhona ke abanye abafundisa enye into inkosi okwayo izoba nokuhlala izawuhlala entabeni eziyoni masikufunde oku mhlawumbi funde umqolo weshumi nesithandathu neshumi nesixhenxe kwakhona kulo mxholo uYehova ubharhula eziyoni ukhupha ilizwi lakhe eYerusalemu ngokuba intaba iziyoni iseYerusalemu ngoko ke yinyaniso ekwiipesenti ezilikhulu ngoku iqhubeka ithi apha linyikime izulu nehlabathi ke uYehova ulihlathi kubantu bakhe uligwiba koonyana bakaSirayeli niyakwazi ke ukuba mna Yehova ndinguThixo wenu ohleli eziyoni entabeni yam engcwele iYerusalemu yoba ngcwele abasemzini bangabisacanda phakathi kwabo kwayo apha sele sina intshayilelo imboniselo kwimilenia ibhalwe kanye ngendlela enye kuAmos sahluko sokuqala umqolo wesibini Amos sahluko sokuqala umqolo wesibini wathi uYehova uyabharhula eziyoni akhuphe ilizwi lakhe eYerusalemu nabana ozicikida yezibhalo zimbini nezinye uzalifumane gama lithi libharhula kwisityhilelo sahluko sesihlanu nakwisityhilelo sahluko seshumi sifumana kubhalwe kwezo ndawo zimbini qala uYohane wabona imvana kodwa emva koko wabona ingonyama yesizwe sakwaYuda umntu uyathetha ingonyama ayithethi ngonyama iyabharhula umntu kumele azikakuhle xa imvana ibonakala ibonakalisa intlawulelo xa ibonakala ukumkani ibonakalisa ukulawula yonke into nyana athixwe intlawulelo nyana umntu umprofeti nyana kaDavide kumkani yonke into soloko ilapho kumele ibe khona kwaye imiselwe ngokweBhayibhile nguThixo kanye njengoba sitshilo xa kubhaliwe kwisitshilelo sahlo seshumi uzokubharhula njengonyama ngoko ke loo nto seyiqhagamshele nesiqalo semillennial ngoko ilizwi lakhe lovakala kwakhona zonke izizwe zincancazele kwaye ewe kuzoba kwintaba iZiyoni ngelaa xesha yiloo nto kulapho izawuqala khona ukulawula kwemillennial ngokukhawuleza ndithenda jokubhekisa pha eluvukweni uba umntu ufunda incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi nesihlanu okanye incwadi yokuqala kwabaseTesalonika isahluko sesine nezinye izibhalo kuthethwa phana ngovuko kwaye xa ngoko sifunda isitshilelo isahluko samashumi amabini okanye uDanieli isahluko seshumi nesibini kuphinde kuthethwe ngovuko kodwa omnye kumele afunde kakuhle aze aqonde into ekuthethwe ngayo umzekelo xa sifunda incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi nesihlanu ithi apha kumqolo amashumi 43 nomqolo amashumi 44 uhlwayelwa uswele imbeko uvuka unobuqaqawule uhlwayelwa uswele amandla uvuka unamandla kuhlwayelwa umzimba ongowemvelo kuvuka umzimba ongowomoya kukho umzimba ongowemvelo kukho nomzimba ongowomoya emva koko upawulos athatha inyathelo linye mganyana abhale umqolo wamashumi 51 yabona ndinixelela imfihlelo okunene asiyikulala ukufa sonke kodwa siya kwenziwa ngakumbi sonke ngesiquphe ngephanyazo ngexilongo lokugqibela kuba liya kulila ixilongo bavuke abafileyo bengenakonakala senziwe ngakumbi ke thina senziwe ngakumbi ke thina kuba kumele oku konakalayo ukwambatha ukungonakali ndigqiba ufunda mvanje imboniselo apho umntu othile umfundisi weBhayibhile ongusaziwayo wayefuna usebenzisa elizwi lithi ngesiquphe ngelokugqibela wayefuna ukubonakalisa ukuba ibandla lingumtshakazi kumele lijongane nembandezelo yonke kuyo yonke ingqayi zomsindo lithi xilongo lokugqibela livakale hayi ukuba sikujongele phantsi oku siphezulu thina kodwa laa ndoda ayizange iqonde kakuhle uba ithethe ukuthini ngokuqinisekileyo ayingomaxilongo omgwebo la asimiselwanga ngqumbo simiselwe ukuba sizuze usindiso emva koko kwethu ibe ngumgwebo ibe mbuqambuqo ibe intshabalalo ngoku siyavuya ngesityhilelo isahluko seshumi uba ke ngemihla elizwi lesithunywa sesixhenxe xa iya kuqala uvuthela ixilongo ngoku kutsho kwixesha lokugqibela ivangeli iya kuvakaliswa kubo bonke abantu iilwimi nezizwe sawujongana ngokuqinisekileyo nezimeko kwiinkcukacha ezinintsi ekubhaleni kodwa ke ungacinga uba ndivuya ndinjani kuThixo ukuba asifiki asibambanga gama linye Sekunjalo ba umuntu ufuna uthethe into ecacileyo nabani umuntu angayijonga lento kumlibo efunyana kuyo yonke iBhayibheli. UPaulus wayesele ebhale yonke zonke iileta zakhe kumnyaka wama-64 kanye ngcono ke kwiminyaka ye-68. UYohane yena kwisiqithi sasePatmos mhlawumbi yena wayebhalwe kunyaka wama-96. Kanjani uPaulus owabhala ngcono ke imi wabhala iminyaka emingama-33 ngaphambi koko abhekisele kwinto ebingekabhalwa, uyayibona? Kodwa ubulumko bomntu abanelanga kwizinto ezingcwele. Ubulumko obungcwele nembono zifuna ukuba uzibeke izinto ngenyaniso kumxholo weBhayibheli. Siqhubeke sikunqaku lesibini. Into efanayo nento esiyifundileyo apha ukutsho ke kumqolo wa-52 indawo yokugqibela, senziwe ngakumbi ke thina ngoko ke hayi kuphela uvuko lwabo balele ukufa kuKristu kodwa ukuguqulwa kwentlahlela iphila kunye noKristu. Oko ke kubonakalisiwe kuthi ngeenkcukacha ezininzi ncwadi yokuqala kwabaseTesalonike isahluko sesine. Thanda uyifunda njengokukhawuleza ndikwazi ukuphawula umahluko. Ncwadi yokuqala kwabaseTesalonike isahluko sesine umqolo we-14 kuba xa sikholwa uba uYesu wafa wabuya wavuka, kwangokunjalo naye uThixo woza nabo abalele ukufa ngaye. Ngaye uYesu kunye naye, kuba oku siya kutsho kuni ngelizwi lenkosi ukuthi thina babudlayo ubomi baya kuba besekho ekufikeni kwenkosi, asisayi kubaphangela abalele ukufa. Emva koko siqhubeke sifunde apha ngokuba inkosi ngokwayo iya kuhla emazulwini inendanduluko, inelizwi lesiphatha zithunywa, inexilongo likaThixo, baze abafele kuKristu bavuke kuqala. Sandule thina babudlayo ubomi basaseleyo sixwilelwe emafini kwakunye nabo siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni. Ngoku kokubini abo bathe balala ukufa kuKristu nabo baphila enkosini bawuxwilelwa ndawonye. Ngoku ke manga nabantu bakwaSirayeli nababulawayo bakwaSirayeli ngenyaniso sinenkqubo eyahlukileyo kuko oku esibhalwe singcwele nakwicebo likaThixo kuDaniyeli sahlose sehlose 12 umqolo wokuqala. UDaniyeli sahlose sehlose 12 umqolo wokuqala. Ngelo xesha uya kusuka eme uMikayeli umthetheli omkhulu omela onyana babantu bakowenu. Kuya kubakho ixesha lembandezelo elingazanga libekho elinjalo kususela koko kwabakho uhlanga kude kube nangelo xesha. Ngelo xesha baya kusinda kuDaniyeli uthethayo, baya kusinda abantu bakowenu bonke abafunyenwe bebhalwe encwadini abantu bakaDaniyeli. Ngoku akuthethwa ngogxilo apha okanye ngesidlo senkosi sangokuhlwa somtshato. Zaqhubeka nifunde umqolo wesibini. kuya kuvuka abaninzi kwabaleleyo elithulini lomhlaba. Aba baye ebomini obungunaphakade, naba baye kwingcikivo nakwinyumnyeze ngunaphakade. Abo ke banengqiqo, baya kukhazimla njengokukhazimla kwesibhakabhaka, nababa jikekela abaninzi ebulungiseni bakhazimle njengenkwenkwezi ngonaphakade kanaphakade. Njengoku sinayo umqolo phana kwisahluko samashumi amabini esitshilelo, umqolo wesine. Apha akukho nto ithethiweyo ngoxwilo. Sityilelo sahluko samashumi amabini umqolo wesine. Ndabona iitrone nabahleli phezu kwazo banikwa ugwebo. Ndayibona imiphefumlo yababenqunyulwe iintloko ngezembe ngenxa yobungqina bukayiso nangenxa yelizwi likaThixo. Abasukuba bengalinqulanga irhamncwa nomfanekiso walo, abangalwamkelanga uphawu lwalo ebunzini nasesandleni sabo, badla ubomi baba ngokumkani kunye noKristu iminyaka eliwaka. Emva koko ithi ke abafileyo abaseleyo ababuyanga badle bomi yade yazaliseka iminyaka eliwaka. Apha sinofanekiso ocacileyo oluvuko, oluvuko kokobukumkani bemillennial, ayibobuxhwilo. Akuthethwanga loo nto apha. Ngoko ke njengoba kuxeliwe ngaphambili, omnye kumele athathe nje umxholo ayiyeke ngendlela eyiyo. Nathi okunjalo umxholo uthetha ngomgwebo, hayi ngomtshato. Apho kwamiswa iitrone ezimisela umgwebo, abagwebi bahlala kuzo kwaze kwagwetywa. Ndasikungena koku kwiinkcukacha ezininzi ngoku, kodwa inkosi yethu yatsho nangoko ukuba abakugweba izizwe ezilishumi nesibini zakwaserayeli, kwayibhaliwe kwabaseKorinde uba nina niyakulugweba ihlabathi. Ingaba anikwazi ukugweba izinto ezilula phakathi kwabazalwane? UThixo usimise ukuba sibe naye, sibe nenkosi yethu xa ebuya kwisidlo somtshato sangokuhlwa, aze alungise zonke iintshukumo zobubi, aze avakalise umgwebo olilungisa. Asiyungena kwiinkcukacha ezininzi kukho oku ngokunjalo. Nqaku lam ibeuba ndicacise nje uba xa omnye umntu efunda ilizwi likaThixo, umntu kumele anike umdla emxholweni. Omnye kumele azi uba kuthethwa ngantoni. Emva koko amisele ngokucacileyo ukuba kuthwani apha, ibhekisela kubani, ngokunjalo kwesiphi isithuba sexesha. Maswangathele into uThixo asinikileyo ngobabalo kule mpelaveki. Kuqala nje uba sazi intsebenzo yelizwi lakhe elingenakonakala, kwaye asilicacise eli lizwi kodwa siyalukholwa ngokuvela entliziyweni. Angaso isitshilelo somoya ongcwele linento eliyithethayo, bonalisiwe kuthi nguThixo kumxholo olungileyo. Loo nto ke ko eyona nto encedayo, ndancuma kuloo nto, kwinto encedayo uThixo asinikileyo kukuba asiphakamisi mbono yamfundiso esinokuhamba nayo yasemva ngathi sisithethe sithile sixabisekileyo, kodwa sizibeke phambi koThixo kwaye simcela uba sikhokhela yonke inyaniso ngomoya wakhe ngokuhambisana nelizwi lakhe kwaye kwabo bazenza ukuba bafumaneke phambi kothixo uthixo uza kubanika izicelo zabo ngoko ke singakhululekileyo
It is simply a matter of us taking God's side.
Ukuba sithi sifundiswe nguThixo. Sinokuhamba umnyathelo omnye mganyana. Sidingenxa yenyaniso.
In this prophetic role.
Siyazixelela ukuba asinazithixo kwezi zinto esisifake epokothweni ethile. Kodwa ngokukaThixo ngokwelizwi lakhe uthe waba nolungiselo lobuprofeti kwisigaba sethu kwaye ngalubabalo lwakhe usinike intshayelelo isiqalo kuko konke ebesingena ukuzazela nje kanye njengoba uPaulus wayebizwe nguThixo ngendlela ekhethekileyo emva phaya kwaye enokuthi andiyifundanga ivangeli kwigumbi lokufundela okanye andiyamkelanga mntwini kodwa ndiyamkele ngokutyhilelwa nguYesu Kristu umzana uBranham unokuthetha into enye wayeyindoda ethunywe nguThixo Ndiyakholwa into ayixelayo. Ndabona amangqina. Ndandinayo emva kwakonke. Ngomhla weshumi elinanye kwinyanga kwesilimela. Xa wayebhaptiza abantu abaninzi kumfula iOhio. Ngonyaka wewaka elinamakhulu alithoba namashumi amathathu anesithathu malunga nentsimbi yesibini wathandaza kwahla ukukhanya kungummangaliso ngathi lilifu lubonakala kubantu abaphantse babe ngamawaka amane kwam ukukhanya phezu komzana uBranham lavakala ilizwi lathi nje uba uYohane umbhaptizi wayithunywe ukuba aza kuzela ukuza kokuqala kaKristu ngoko unikwe umyalezo oza kuza kuzela ukuza kwesibini kaKristu ndiyakholwa uba indoda yakwaThixo ayinaso isidingo sokuba izenzele izinto iziqwebele ayidinga uba iziqwebele into apha apha wayekwazi ukuxela umzalwane imini indawo ixesha kwaye ayikhona amangqina amaninzi abanye bafisiqaqa abanye bathandaza ewe kwabakhona babengaqondi kodwa yayisolokile meko kwaye ishiyeka injalo kude kube sekupheleni imeko nje yoba thina sithathe icala likaThixo kwaye asilandeli mntu wayengena agenda yakhe wabekwa nguThixo kule ndima yobuprofeti njengomprofeti kaThixo ngako oko ke siyavuya kuThixo kwaye ndithanda unika nengcebiso elandelayo ndikusebenzisa oku njengokufanekiswa kuba bonke abazibiza ukuba bangabaprofethi okanye abaprofethikazi wonke umpostile naye wonke umprofethi kumele avumelane nento abapostile benkosi nabaprofeti abayivakalisayo umntu kumele akwazi ukuyicikita kwaye singayicikita ngelizwi likaThixo. Kuba umntu uthi isithunywa siye sehla sashiya amatye apha naphaya ndawafumana ngokunjalo nje imfishi imfishi leyo mele siyilibale yonke loo nto. Wayemnye yayinguThixo owehlayo kwintaba yeSinayi, amatye zangawo ezulwini. UMoses waza nawo, inkosi yabhala kuwo. UMoses wawuphula. UMoses waphinda wabhala okwesibini. Emva kokhona umnqophiso omtsha, yonke into uThixo kwakumele ayityhile wayityhila. Ayikho into nokongezwa kobungqina bupheleleyo besibhalo ezingcwele. Ngokuchasene noko kubhaliwe sityhilelo sahluko sama-22 kuba kwabo bongeza noba yintoni na, uThixo uyakongeza izibetho ezibhaliweyo kule ncwadi. Ngoko ke masivuye uba uThixo wayenendoda yayingazange ize nezityhilelo ezibalulekileyo apha naphaya ethetha amaceba namaceba, kodwa indoda ethunywe ivela kuThixo inelizwi leyure inesityhilelo zemfihlelo zikaThixo. Ngako ko safumana ithuba ngobabalo kuba singesizazi yayingumsebenzi woThixo wethu kumhla wethu. Sekunjalo ke akekho umntu onokundixelela ukuba bazawukwenza izinto zabo noThixo bengenayo baprofeti okanye abapostile abathunywe nguThixo. Akekho umntu onondixela loo nto, ngoba xa uThixo ethuma umntu lukhona ubizo lungcwele, umyalelo ongcwele, ukhona umsebenzi obandakanywa nako oko nebandla lenkosi. Ukutsho ke ngokubizwa kuphunywe ukwakhiwa nokupheleliswa. Ngoko ke bangabikho mntu osicaphukelayo ukuba kule mihla sivumelane noThixo. Thatha icala lakhe, kholwa uze ulamkele lonke ilizwi lakhe, unxanelwe ukuba namava ukuze sibe nesabelo ekuzalisekeni kwako konke okuThixo akuthembisileyo. Kwaye siyakholwa ukuba ngoku singabathwali beli lizwi lesithembiso, kwaye uThixo uza kusithwala kude kube sekuzalisekeni kwezi zithembiso esizithweleyo namhlanje. Sikufundile emva kokonke unguye umaphuli uzawuyilungisa indlela, waya kusikhokela khokele enqakwini ngalo babalo, uya kugqiba umsebenzi awuqaleyo ngaphakathi kwethu. Emva koko kunjalo nabantu bakwaSirayeli, qala ngolwanyulo lwekhulu namashumi 44 ewaka. Ngoko ke ibe ngawonke amaSirayeli, emva koko ibe ngumhlaba wonke. UThixo unecebo kwaye sizithoba kweli cebo, kwaye siyavuya kuye ukuba kuthe kwaziswa ngokucacileyo kwathilwa kuthi ngalubabalo lwakhe. Kakuhle kakuhle isiyatha asinayo kuphambuka phayana, kuphela zizilumko ezibalumke emehlweni abo abaphambukayo bangakwazi ukubuyiswa ngokuba abawamkela umyalelo. Kodwa kwindlela uThixo asikhokela kuyo njengoba isitsho kwi-Isaya sahluko sama-35, uthi umendo apho kuya uhamba khona abahlangulwe nguThixo akuyi neziwula ziyikulahleka kuyo. UPaulus wathi into yokuqala yoba sisiyatha ukuze wamkele ubulumko. Kuba ube sisiyatha ukuze wamkele ubulumko. Kwaye nantso into esimele siba sibe yiyo. Kwaye kwabaninzi uThixo ubanika ubulumko obuvela phezulu. Ubulumko obucocekileyo ukuba sibe yinxalenye yecebo lonke loThixo wethu. Ubulumko sisipho somoya ongcwele. Komnye kunikwa ubulumko, komnye kunikwa ulwazi. Kukhona izipho ezilithoba zomoya. Kwakunjalo nesibhalo esikusithilela isahluko seshumini esithathu sithi lo unobulumko makaliqiqe inani. UThixo uthumele okunjalo umoya obulumko ukuze zonke izinto ziyalelwe ngokohlelo lungcwele zibekwe kumxholo ekumele zibe kuwo. Nathi okunjalo siyazivumela ukuba sibekwe nguye kwaye silubone uzuko lwakhe. Igama lakhe lingcwele. Bangaphi kuthi abaqapheleyo ukuba uThixo usenendlela yakhe kuthi ngokubonakalayo kwilizwi ngelizwi. Malidunyiswe igama leNkosi. Amen. Siyabulela kuwe sonke oNkosi ngazo eziyure zobabalo, ngalo elixesha lobabalo, nangalo ilizwi lakho Nkosi othe wena ngenceba walibeka phezu kwethu. Awukhange usedlule, kodwa uye wema Nkosi wathetha nathi ngalo ilizwi lakho. Ngomoya wakho omhlolungileyo ongcwele, msindiso othembekileyo, singangakudumisi kanjani? Siphamisa igama lakho Nkosi. Nkosi siyacela njengabafundi benzayo ukuba uhlale nathi, kuba seyikukuhlwa idlule imini. Hlala nathi Nkosi, lo ngumthandazo wethu, umnqweno wethu. Ndiyacela Nkosi uba usikele bonke abazalwane, bonke odade, bonke awubathe basivakashela Nkosi, banabo uThixo ubanika ingxenye ephindiweyo yothando lwakho, ubabalo lwakho, tsikelo yakho Nkosi. Ibanabo kwindlela yabo eyekhaya, ubagcine eluthandweni lakho, nasekuthembekeni kwakho, naselizwini lakho Nkosi. Thixo othembekileyo, sithandazela nabo ngokunjalo bangakwazanga ukuza Nkosi, awu bekumela. Ibanabo Nkosi sicela uku egameni lakho elimangalisayo, isisikelele Nkosi, usikele umzana uFrank Nkosi, naye usikele sonke Nkosi, lo mnqono wethu osenhlizweni nomthandazo Nkosi. Gcina abantu bakho uIsrayeli Nkosi, ubasikelele uThixo, ngoba siyazi Nkosi ukuba ubabuyisile kuzo zonke izinzwe neentlanga, ubabuyisela kwilizwe labo elilikhaya. Kwaye uyabona ukuba utshaba luyabavukela, lufuna ubatshabalalisa, kodwa wena Nkosi ngesandla sakho esithenqi uyabanceda Nkosi. Udumo nembeko nozuko kulo igama lakho elimangalisayo. Haleluya. Uzukiseka, dumiseka kude kube kulo lonke iphakade. Kuwe mvana malubekho uzuko. Haleluya. Amen.